day we are back again. Hey, rara.
Yeah, yeah. Brothers music.
And drop on the bed.
Amazima, nuna kulwange. Yeah. Yeah, kwechi baby change. You the one to clean my bed. Zezim yegwe my bed.
Papa se wadi home in hijo badio. When passing by past street over jayo. Ratatala kagana my brother. Boba kiriza bakukubira nengaro.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Tuendelee kata viuno. It's a brand new tune. Hakuna matatizo. Yeah, you are brand teaser.
Tumate chako zano ye kati. Baby mulano ye nyumitwe. Diche kuba non stop. Katwende, katwende, katwende.
Kanyaga, kanyaga tu. Katika, katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Kanyaga, kanyaga tu. Katika, katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Chakalo chinweze koko koko ko. Bami uchikwate koko koko ko. Sembele kumpi no koko koko. Tochile kulire chana hecho.
Tulibabili tukona my baby. My DJ play my song if you ready. Now why you make my baby waiting? Why you make me waiting? Amazima nunakulwange. Ye kwechi baby change. You the one to clean my bed. Zezim yegwe my bed.
Papa se wadi home in hijo badio. When passing by past street over jayo. Ratatala kagana my brother. Boba kiriza bakukubira nengaro.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Kanyaga kanyaga tu.